Zaid, latest music.
Yeah, yeah. Oh, na 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 na. You already know. Yankee Laini.
King Wise. So it ain't a cool.
Yeah. Bakilwa pili kukubona mama. Kono unifa kozo tiavo kuna mama. Kikaka iko ya fana kumba andama. Kozi ni watafela kuwa yokuona. Boma, ukalube ya mama musipili. Usike waya, don't you leave me. Zila kia ni kusupeze. Poka latia ya unibuze. Niti yuki micho iko na tabu. Hali yetu swala kwa lizo. Hopuwa nina muhalizo. Enikelu fita kuwa makifo. Mama kio, kio, kio.
Yeah.
Mama kio, kio, kio. Fani fumani. Mama kio, kio, kio. Mama kio, kio, kio. Hey, mama I want you to be my woman. Kuye na kisenga tia zenji sina zenji fumani. Kozo ni lato ni tabo pila uye nilina nizibu. Mama I want you to be my woman.
Tonic for man, so what I need to fill it to man. Ah, they got to fill it to man. They got to fill it to you, Kim to man. Ah, when I'm with you, there's a house in no cooks up Makuan. I've been for my little to you and a fella in the tech pit to the Nivata Kikuriba Kuzibeni Maketu. Can do as well when I'm on a cola tail and is a Kubule Lamont can be what it to well. Kuana Pe, Kona Fonica Shuela, Kokosia Montesimo Kuni Bukela. Kuma wali la toa ni panga zeni bata kafela siwe na wani fanga bata mangi ni mangi aziwe kiwe na waka stafafu kafi bene kuswale marinoka.
Mama kio, kio, kio.
Western soldier.
Mama kio, kio, kio. Fani fumani. Mama kio, kio, kio. Mama kio, kio, kio. Hey, mama I want you to be my own.
Shemi vaka nini sweli kusepisa musali nie na chole kela afika. Musika leuli kulifa mkasitia. Likaka ufela za mina uka na atusa. Nini sweli kuwana kulifa na nyanda. Inge mutu ya sweli kunopa masitanda. Pani pochole mamula kana venda. Kise muinge likishiri vopa kwa mukanda. Ani nyala chona mane kuinzi kutu. Nifumani musali ya nisoke la kafundu. Ani zama ya ena usia la kwandu. Vase asia nivoma waba kila tumezi. Auba wanaka kukuza vatavezi. Vafumani musali ya leo. Never know let we
mutu mutu kimutu
yes your boy so it
mama kio kio
shangi city shangi sti marikele
mama kio 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 fani fumani mama kio 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 mama kio 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 hey mama I want you to be my woman kuye na kisenga tia zenji sina zenji fumani Solila Tony Tabo Pila Uyendina Nisipu Mama I want you to be my woman. Yeah, yeah.
Yeah, yeah, yeah. Makisi Simusi Jezo Jeweza Efukiti Mukiti Ovalula taka ufela lo miposha.
Zaid, latestmusic.com.